Jojo. Pes gang.
Toka Mombasa to Nairobi East, I know you made it. You made it simple. Nilipiga simu ulipo. Niko na tag mwanza sio come to ziwashe. Maracho nuja fresh kalisa pale lipo. Na luki na kapesu unajua penye niko. Pale on top, buda na wa mop mistari dop dop. Na zetani ni disco, apana. Zimeshika toka jana na jaribu detox miku hepa jo apana.
Listen.
Mistari zangu ready kani damu. Nikianza zipump akili yangu timamu.
Flight mood. Jendo kwa 6% niko sineno, nimetoka drinks my cake. Kidogo kwa road na blink my pen. Nika nimeshikwa na mboki ya Zenka 10. Nika sunda denje kwa pori. Nika chukua senketu wale juni wangori. Nikika na mboki, utawika ngori, utasema sorry. Nakika kasa lope mekatika. Bona sitaje wote wakafika. Silaiza simami sishani. Ju hometown mboki minikamia. Imekuja bash, nishese tingwai. Namazi atari anaitwa daktari. Juliona mari atashika salari. Nishambisha ring ana dining betting. Juzake zime nice ashakuwa occupied. Asha follow Instagram ana try kunikram. Nishamba zangu salam twende Dar es Salaam.
One time buda minikamia. Hometown 31st mbogi minikamia. Niko rampage yuta pesa kani sinia. Eti wape yuta pesa kani sinia. One time buda minikamia. Hometown 31st mbogi minikamia. Niko rampage yuta pesa kani sinia. Eti wape yuta pesa kani sinia.
Chorea ile ya kwanza, chorea ile ya pili. Kisha donda kwenye flow, wanajua kelisa, simelisa. Lakini bado ntachacha wizo, nisha siti tuki roma, wanajua mini mnoma. Kuna ka painting, kana ni zuba, zuba iba baisha. Take a shape, take a shape, take a guga fine. Ay, paka na zirai, cheki uso wake, umeshinda horu line. Ay, umeshinda horu line. Ya jaba lazima katashika. Nimeleta maliza vika na cheza na mamiuti. Chekinu kiroga muni itangi mashini. Jumimi ndo kusema mkizusha iko nini. Ay, mkizusha iko nini.
One time buda minikamia. Hometown 31st mbogi minikamia. Niko rampage yuta pesa kani sinia. Eti wape yuta pesa kani sinia. One time buda minikamia. Hometown 31st mbogi minikamia. Niko rampage yuta pesa kani sinia. Eti wape yuta pesa kani sinia.
One step nisha flow kama gangster. Mini mkale si ordinary. Leo ni kudance kama, kama be simple. Come easy side to kushow easy rima. Tumepiga luku fisa kama ya jana. Juleo ni kupomza kusaka iyo do. Mademi waonea kwa ndoto. Kosi yomta cheki luku tumeva. Wide tuko janta, weekendi tuko jaba. Enjoy yourself, hakuna matata. Kama una manzi kamata kamata. Chere kumekrom na nimingi na msinga. Usha piga shots uko nyuma washazima. Kama una micho ebu, ebu jechisha. Usha kitakambi hakuna vitambi. Set leg, washa ile takabajia. So, ukundani, tunavingaria. Sophie asha shika mita, anapendisia. Cheki iyo figure, inakutia.